yim befu na yoni mayude an bi sha wi min win pintam min win ngunda wondude am wuran fayto may ndelle to asuko te amawdo te adebbo ngondunde an bi sha fu to mayifu yani arjenna an bi isa wiina der arjenna goddo fu wullata goddo fu tampata wala fu rafetedo wala fu kalkatedo arjenna to jam e bende wende heewi hunde fu na muyini hunde fu na wodi wondude annabi isa gonga gonga futo mayi heddi be fu na yoni wada bende wende linjima no yi enten wono do nande wala fu mettundo sabu dume wondude annabi isa gonga e gonga yeto jomirado mo wondinda e annabi isa fu to mayi fu ende mettunde wono ko arti en no yi edin dun o yeye wuro Allah le bundu yite to tawate ton bujji e tolle woni tona wondunde e annabi isa gonga e gonga na yidi wondunde e makko na